Roman koyin sura jawe go aya go ya ki sappo go baude hakke ngewama to dume bieten en gadai ka waduki hakke gam yidde Allah beido gonga nanon hana nyamre ngese waduki hakke gam en jadake en garti bo maybe to hakke no wadata kadin nyamre ngese e jonde der hakke gonga on andinde dum wadani en baptisma gam sumpotilen e Yesu Almasihu en gadana baptisma gam en maidi e mako gam non baptisma dum wadani en bo dum udu en e mako den en garti go e mako der maide mako gam non no teddungal nyako meden mo dow umminiri Almasihu daga maide non enen ma en gadu jonde heyre gam to en garti go e Almasihu der maide irinde mako non ma en tabbitini en gartay go e mako der ummaki daga maide nonno ummori en andi gikku meden gundenno dum wardama e Almasihu do gafangal gam bandu meden du hakki halki gam to fuddisen garten makkube hakki gam fu maydo hakki wala bawde do mako to en maidi e Almasihu en tabbitini en jododo to e mako gam en andi Almasihu umminama daga maide den o fuddita o maya kadin maide fuddita heba bawde do mako maide nde umayi, umayu nde go'o, gam o yewa sembe hakke ha abada, nden jonde nde wadata joni, emu wadande nde sumpo tiriki e Alla. Non onon ma, dole kwetche kwa emodon bo maibe, be baude hakke lamata ko do mape. Amma joni, on gada jonde gam gadon ko Alla idi, baraka sumpo tiriki e Yesu Almasihu. Aya jade e kolla en, no Alla idi enen tokkube an nabi Isa jodoro den. Alla jomirawe idi jododen jonde lamde ko saninde Yesu mako gam maide annabi Isa doga fangal yawi bawde hakki Alla jomirawe bartiri en adili en barka holare meden do annabi Isa gam non Alla jomirawe idi jododen jonde lamde ko jonde adila ku Yesu mako na jododen der hakke kadin aya go wi to dume bieten en gadai ka waduki hakke gam yidde Alla beido der sura jowi en nani aya chapande didi wi amma futo hakke beidi sey yidde Alla bura beidaki gam non dudbe e jama joni de tokkube annabi Isa kebi yafu ye hakke Alla jomirawo wartiri be adili en barka holare mabbe dow annabi Isa be nyamra Yesu e jonde der hakke won don gam annabi Isa mayi dow gafangal gam yafanaki be hakke amma aya didi e aya jawego yaki jawe didi wi gonga nanon hana nyamre ngese waduki hakke gam en jadake en garti bo maybe to hakke no wadata kadin nyamre ngese e jonde der hakke en andi gikku meden gundenno dum wardama e Almasihu do gafangal gam bandu meden du hakke halki gam to fuddisen garten makkube hakke gam fu maydo hakke wala bawde do mako aya jede e holla en fu tokkudo annabi Isa maido to hakke maana hakke wala bawde dow mudum gam o hebi yonki kesi no dum wadori aya tati yaki naywi gonga on andinde dum wadani en baptisma gam sumpotilen e Yesu Almasihu en gadana baptisma gam en maidi e mako gam non baptisma dum wadani en bo dum udu en e mako den en garti go e mako der maide mako gam non no teddungal nyako meden mo dow umminiri Almasihu daga maide non enen ma en gadu jonde heyre wato do e holla en baptisma dum wadanta tokkube annabi Isa alama ko misalu maide der hakki wato suwi kikidum suwata neddo der ndiyam alama nattutuki annabi Isa der yenande den wurto yaki daga der ndiyam dambo misalu ummodo yaki annabi Isa der yenande e yonki kesi gam pamen misalu dum boddum ra misalu audi ta awi audi to masardi ko butali gabben gel awuda gel na gabben gel wurto eto amma en hako e bandu heiru gabben gel bonyola der leydi non dum wontindiri e tokkube annabi Isa gadana be baptisma ngikku mabbe ngu hakke mayi e kebi yonki kesi ko ngikku kesu ngu adilaku nangu hakke kadin. Aya jow yaki jowe didiwi. Gamto en garti goe almasihu. Nder maida irinde mako. Non ma en tabbitini. En gartai goe mako. Nder ummaki daga maide. Non no ummori. En andingiku meden gundenno. Tum wardama ye almasihu do gafangal. Gambandu meden du hakke halke. Gamto put isen garti an makube hakke. Gamfu maido. Hakke wala baude do mako. Bandirabe am. Aya jede tabbitinana en. Nodum nanditiniri baptisma e maide an nabi Isa. Handaren misalu dum. Todum wi netto mai. Ko o fofata. To o me mama o nanai. Seko wala o nanata. Todum wi netto mai inder hakki. Dume dum yidi wiki do. Ko dume dum yidi pamen do. Alla jomirawe yidi pamen. Barka maide an nabi Isa do gafangal. Baude hakki. Ko njiku hakki yewaman der meden. Misalu, to mineto mosuno rewbe, ndem mihola ke annabi Isa, ni wadanama baptisma, ni hebi bernde heire, nyumo keso, njiku kesum, suno rewbe wala ander bernde amkadin, ko wani ander bernde amwani, kulol allai adilaku, e waduki ko allaidi, na waduki hakke kadin, gamnon fuko lido annabi Isa, umaido to hakke, maana, hakke wala baude do maku kadin, to seitan wari to tokkudo annabi Isa e joyramo gam o wada hakki sei seitan to ane don don o fofata to hakki maana ngikku hakki wala der mako kadin gam barka maide annabi Isa do gafangal bawde hakki jewama der mako ko woni der mako woni ngikku adilaku na ngikku waduki hakki kadin gam o warti neddo keso wato o hebi bernde heire e nyumo keso e ngikku kesum. Gamnon, aya jaweta ti yaki sapo ego dauti wiki. To en maidi e almasihu. En tabitini en jodototo e mako. Gam en andi almasihu umminama daga maide. Nden o futitata umaya kadin. Maide futitata heba baude do umako. Maide nde umayi. Umayu nde goo. Gam o yewa sembe hakki haabada. Nden jonde nde wadata joni. E muwadande nde sumpo tiriki e alla. Non onon ma, dole kwetche kwa emodon bumaybe, be baude hakke lamata ko do mappe. Amma joni, on gada jonde gam gadon ko allaidi, barka sumpo tirke Yesu almasihu. Aya jade mbangi nanain, futo kudo annabi Isa, hakke wala baude do mudum kadin. Gam maide annabi Isa do gafangan, yawi baude hakke nderperende mako ha abada. Gam non, futo kudo annabi Isa. Hakke wala baude do mako. Gam annabi Isa yawi sembe hakke ha abada. Elawul maide mako do gafangal. Gam non bandirabe am enen tokkube annabi Isa. Se ngaden jonde adilaku. Wato ngaden ko alla yidi nder jonde meden. Barka sumpo tirki meden e annabi Isa. Gam annabi Isa mayi do gafangal. O yari kita hakke meden. Enon annabi Isa ittiri hakke meden. Wato ko waddani an shi narral hakkunde meden e Allah jomirawo ta gudo en gam non aya sappo e go wi non onon ma dole kwacce ko e modon bu maybe be bawde hakke lamata ko do mabbe amma joni on gada jonde gam gadon ko Allah yidi barka sumpo tirke Yesu almasihu Allah jomirawo dauta famtinki en aya jede amin.